dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ubifuriza kandi kuryoherwa na programu z'Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yasuye intara y'Amajyepfo y'u Rwanda areba uko ibibazo by'abaturage byifashe Eric mikoroni yawe
mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi badusangira ijambo ni Eric Bagirubusa basuhuza dusangira ijambo ya none iragaruka ku murundo w'ibibazo bishingiye ku masambo mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda Hari imiryango isaga 10 ivuga ko imwe muri imaze imyaka isaga 80 ituye mu butaka bwa hegitare zirenga 30. N'ubutaka bivuga ko bwari ubw'umutware Sehene wigeze kwategeka hagana mu 1930. Abamukomukaho bivuga ko bahunze muri 59 kubera amateka yaronze u Rwanda. Abari mu masambu bivuga ko bayatsindiwe ndetse urubanza rubitegeko mu 2014. Magingo ya rero biracyari imbirimbiri guko hasigaye hitabazwa inzego z'umutekano mu kwavana mu masambu. Haracyari ihurizo ryaho bazaberekeza twasuye havuga iki kibazo.
Moraho amakuru ko biruka
biruka nganyine wara usuburiya
bariruka barahabutse
eh
muraho se
muraho
yego yego
eh
bahabutse kubera ikize
kubera nyine ngo umugabo waburanaga hari yarugo ubwo bagize ngo niwe bakonye bahita birukagira imambo
yarabahabuye se
kuko babonye abapolisi nyine barirukanka bagira ubwoba ubwo bagize ngo ni wowe nyine impamvu bigende
bagize ngo n'abapolisi bagarutse
niyo mpamvu ubona bakine
abana umupolisi yaje
niyo mpamvu ubona wahise wirukanka nade ko mukingiranye umuntu
mumeze mutese
ndabona turaho
Niko ngende umunyamakuru Ibazo mufite hano kuri aka gasozi byagenze bite
Ibazo nyine dufite nuko baje bakaduteza umutekano muke Baduteza umutekano muke abana bakajya biruka abakuru bakiyuka Ngo rero nicyo cyabiteye
Bandi babateje umutekano muke
Abaje hano Genaje asanga nyine baje abana bavongo baje hano ngo haje abantu batabaze ubwo rabana bakirukanwa ku musozi abantu dusanga birukase
wenda uretse abana abandi baturanye bakubwiye ko abo bantu baje babaza iki
sinababajije jyewe naje sanga abantu bagiye naho umuntu we kubaza ngo agusobanurire kereka nk'abantu nyine bari bahari nyine babaga bashitse ubwoba cyangwa babasore ubundi abantu bose bari birukase ku musozi bagiye nta muntu wari uhari
Ndumva utari kunsobanurira neza byatangiye bite no gutara
Oya gutangira nako navuga ngo byatangiye gukana gutya Koko navugo nari mbari giye sinaje ngo mbabaze na muntu ari kubaza rengwa gusobanura ngo bimeze gukana gutya
Waraje usanga umusozi wose abantu bagiye
Bagiye
Wabyifashe mutese nk'umuntu
wawe Nanjye nahise nigendera sinaharaye Na muntu wararaga hano
Gute se
Na muntu nyine wararaga koko kugina uyu musozi wari hari abapolisi Nuwabona abapolisi baje abana bakirukanka ngo bavaze
abapolisi se bari bazanywe n'iki
ngo bari bazanywe n'uwo mugabo ngo kwabutanga ngo burana kagasozi
agasozi mwagatuye ryarize
nge wasa ko naje n'amashati nyine ko naje jomo ndi ko fita abana batatu uge nabwo nakubwiye uko naje harabahapfuke n'ubu bagihari nyine bari hasazi ukuraho abasanga nyine barakubwira neza urabona bavanyemo bamwe bajya kubafunga bagiye kubafunga abandi nabo barirukanka ati natwe batagaruka bakatujyana natwe nagumva nabwo twari kuharara ariko baraje gusa nk'uko uje nyine abantu banubonye nyine utungutse gutyo kaza gutya bakaza ukinjira ukabona barakinze niko nabandi barajyaga bakunjira mu rugo bakahita bakwambika amapingu bakahita bakujyana niba mbonye abana bagize ubwoba bakirukanka kuko bababonye
umuntu se ndabona mu bafunzwe urampa makuru ya nyayo ninde
ni baraguhanurwa bahari bafunze barahari kose nugira ikibazo
aba barimo
naye kano gasozi kose nyine karabura n'usibye ko nabahari
bana muraho
buraho winje bagira ubwoba bagakina kubera ko yuko nyine barajaga nyine no kuri ubonye tungutse twari tumeze ubonye ko ese bahaguruka bakasiga ukabona baragiye
reka dukomeze ubanyirike
muraho ego amakuru uraho chef
amara neza
ego
amahoro
amahoro uraho mukecho
kamera kamera
ego Murao Naima. Amako.
Ngore duhaguruke mu butaka kandi tuzi ko ari butaka bwacu bwa gakondo. Noneho twebwe turahabwa ati turahaguruka tujya hehe. Turayimpunze hehe mu gihugu. Ubwo bahise baza ati nimusohora ibintu mu bijugunye hanze.
Naheza mvuga ngo bahise baza uravuga yuko ari bande.
Abo bashaka amasambu. Nuwitwa Ntaganda. Nagwa butanga. Nibo badutera. Noneho baraje baza bavuga ati nimutuvire mu butaka. Twe dukababaza tese. Twigize tuburanira hehe ni musoma impapuro zibanze zinkiko ziva hasi twaburaniyemo bo bakazibura bakazana ingufu zabo noneho bakaza badutera ibintu by'ubwoba baraje kuri 11 haza gitifu w'umurenge araza sanga nta bantu bahari ati none se kudutunguye harabo yahasanze ati kudutunguye ati nange bari abantu baje biruka baza bantungura uninge kubahesha ibyago ubwo bwarakeye ati muzaze kuri 12 ejo muzaze mwegerane babaremesha inama muzavuga ingingo mwumva namwe yubaka twagiye kubona tubona baraje bahamagara atabatuye hano ni mwegerane baregeranye baravuga atabatuye hano ni bande barahatonda bamaze kwatonda ati kitugenza tuje kubabwira ngo mutuvire mu byacu mwe mwaratsinzwe ati nta ufite ijambo nta hantu basomaga mu bitabo ngo badusomere ntaho ni mu mutwe babivugaga ati nta ufite ijambo ikintu uwo muntu bavuga ngo ni umuhesha w'inkiko yakoze yahise abwira ati babasore twazanye ni mwinjire mukore hano haguru hari inzu y'ibati y'umukecuru bahise binjira mu nzu ngo ni musore ibintu mujugunye hanze ubwo twahise havuyemo umusaza uwo twafunganye ati ni ntambara mwagaruye he muje kudusohorera ibikoresho mushibura hanze noneho umusaza ahagaze ku muryango ati nukuri ni mwinjiramo irabi ntambara nyine iravuka ubwo abantu bari naramubwiye ntidusomera impapuro saho twaburaniye zo kuva ku nkiko zibanze bamaze kumubaza gutyo arabibura asoma ahantu hejuru bagiye kugira icyo batanga hejuru mbega ku nkiko zo hejuru ubwo
kugira icyo batanga suravuga ko baburanye mudahari
tudahari yewe sinari impari
cyangwa ahubwo bari bahamagaje kujya kwitaba ntimwajyayo
twebwe ntitwajyayo afite abo baburanye nabo bataburanye
kuki mutaburanye
kwebwe ntago twaburanye kuri 19 niho twagiye gufungwa baragiye bajya inama tujya hanze yahise asohoka hanze asose hanze noneho baramubaza ati none se hano niho haciye umushuru shefu honyine hariya haciye abana bari abashuru shefu ntabwo baraza gusenyera abatuye muri ubwo butaka bagarutse kuri 19 z'ukwezi kwa mbere bari kumwe n'abapolisi 10 banza na 3 nta wundi muntu bari kumwe ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka gye bari babanje gufata umukecuru wari uhari hepfo bamushyizeho amapingu bamushyize mu modoka gye nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubita amapingu ndetse aba bazisamba hari n'uwaje kumfata mu izosi hano undi ahita afata ku mutwe ngo ziba umupolisi nahita amfata gutya ahita nyambika amapingu aragenda ashyira mu modoka haza uwo musaza nawe basigaye bategereje aye baramufata bamaze kumufata ndetse baranamukubita ubwo araho yanga ko bamujyana baragenda umusaza nayo bamushyira mu modoka we yagiye anaryamye umwe banavuga ko yapfuye hagaragaraga giye n'uwo mukecuru twicayemo turi babiri
icyakurikiyeho n'iki
tugezeho baradufunze bakajya batubaza ati ntabwo mwemera kuva mu by'abandi ati turabivamwe tujya hehe ko dutuye turi abanyarwanda dukaba dutuye uwo nawe akaba afite gakondo yiwe yaraje ari umushuru shefu uje kuyobora twe turava mu byacu tujye hehe ko turi abanyarwanda mu gihugu nawe akaba ari umunyarwanda atuye afite gakondo yiwe atuyemo yaraje ari umushuru chef
umuhamaze igihe kingana iki
gyewe navukiye hano kuri uyu musozi
ufite imyaka ingahe
ufite imyaka 56 aha no butaka bwa gakondo bwacu icyo kora uwo musushu chef witwa Sehene uko byumva yina ntaravuka ngo yaraje wamuhaye kuza kuyobora ahitwa Runyombyi bahitaga sushofiri ngo rategeka
abuno no bashaka ubutaka nabana be
ngo nabana be nabuzukuru bi
mufite ibyangombwa by'ubutaka
hey turabifite
ubu mutuyemo
turabifite ubutse ibyangombwa by'ubutaka turabifite
uretse yuko hari bamwe bayiye babifatirwa kubira yuko nyine abo bantu bashaka ubutaka bibaragambanye hari uwitwa Ntaganda akaba namwishwa we witwa Rwabutangara Imoni akaba n'uwitwa Twagira Mungu Yohani niwo bitaga ngo Rionza Sumani ariko wakava yuko ngo ari uwo kwa se wabo wasehene
none si umubajije ubutegetsi bubasubiza iki
iyo tubajije ubutegetsi bwobwa ahubwo tubona yuko ahubwo bwatugurishije kuko butanaza ngo budusangi nkamya twara mutabaje turavuga ati nyakuwa meya tutabara uturenge pegwe ko turiho duro dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi president byari Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
abo bababwira ko ubutakarubwa bo batuye he
hari utuye ngo ahantu ngo isopfu uwa mwuzukuru we atuye Ingeri abo bakaza kutubaza bafite aho batuye witwa Rwabutanga atuye Ingeri
basohoruka ngaragariza agasozi bashaka
vuga ngo urabona reka mbaze nkwereke aho bagarukiza bi wo buko bavuga bavuga ngo dirango ziri hara hepfo urazibona hara hari mwinzu itaruzura ngo nizo ngo badashyiramo izindi gozo zinyura hano kuzenguka no zose kuri umusozi umeze
ukazenguka kuko akanyaruka meze kose bavuga kuri umusozi wose ngo ari uwabo ngo bagomba kutwara ngo se ngo yara warwo iko bo bavuga
eh wa musaza n'uyo
eh niwo ngo
twabona basha no kugenda kubera ukuntu bamumugaje
ako nturi gukabya
ko bwo ntibemo kandi uwaracara umutwane akabantu basegukuru babuki basegukuru zero babuki na basegukuru badatanamo babyenya basegukuru bahanga tetongo ya basegukuru de teruwe muyenge deru uwanu mutu kwa basegukuru no bamusenye irindi derenji
ejo bundi ngo barafunze
ha
nakibaza
nagiye kubona nani nagiye gushaka ubwatsi bw'inka mu kabande ubwo ndaza ngeze mu muhora hepfo hariya bati muhira byacitse abakecuru babo bose ababoshye nta n'umwe n'abakecuru baruguririye ubwo ndaza nta n'umwe nabonye ndaza nza niruka ndagenda ntinga nturi ubwatsi niruka ngende ndamenye uko bimeze ngende uy'ubwatsi nyine ko nambona abapolisi babirimo araje ahagaze ku muryango haruguru undi araje ahagaze ku hepfo ubwo batuye hasi kirajuru ngo utanajyakoze mugabo nuko nari umusaza he muramba ha mushaka iki ubwo muri uwo munota nyine ko nambona haje batandatu babaye umunani ko baramfashe bantu hasi maze kuntura hasi ubwo sinzi ko umupolisi wari hepfo yanjye ubwo bari bambaye inyuma hano guca nari mboshye amaboko ubwo njira guca mukubita umugeri ikubita hasi mu munsi w'umusirege hepfo ngo wamutsinda ntarwana yewe gahuye sinakubeshya ngiyi migeri ngizishi ya kugeza ubwo bakiriwe nk'imbwa baranjyanye bagiye bashyize mu modoka ubwo bahise babahamagura bagiye babiri bari bakandagiye hano bagenda bahagaze abandi babiri bari bakandagiye hano
ntabwo uri gukabya muze
oya twari kumwe ntabwo bari bamukandagiye
ndakabya si kimwe wabanze n'abagenzi ba bose bakubavuga ngo se ngo uramusaza ngo araho genda muruga ngo se ngo uramubura ngo uno munsi harimo undi une bakandagiyeho abantu ngo se ngo umuntu uramusaza yitwa mu njuru ko
ufite imyaka ingahe
yo 38
wavukiye hano kuri aka gasozi
kuri aka gasozi dera ndahanavukiye hepfo hariya dera hariya ngo mbumubona ngo
none ubutegetsi murabusaba iki muze
icyo zisaba ni ukuturenganura kuko impunzi na perezida aravuga ati impunzi nizitahe mu rwababyaye none se ubu twebwe turaba impunzi wa mutware we turahungirahe aba mbere bagiye bajya i Burundi bakabakira none ubu ntawe ujya i Burundi ubu se twebwe turajya he
Muracyateze amatwi dusangira ijambo murumva Eric bagira ubusa ku wa mbere tariki ya 12 z'uko kwezi kwa kabiri iki kibazo cyahuruje inzego z'umutekano n'iza gisivili zijya kumva uko byifashe uyu ari mu batanze ubuhamya avuga uko inzego z'umutekano zabyitwaye mu bwo zajyaga gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko undi wumvikana muri iri jwi ni bwana Meya Francois Habitege kwa Nyaruguru
hanyuma ntabwo mwagobotesha
gutanga ubuhamya agiye kumutanga bakamubuza kuvuga bakamufunga iyo bareka ntibamufunga bakumva ukuri ariho bamufungiye iki ntibamufungiye ko bumva ari buza n'ingingo nanabona munsi tutagereje kuvuga ngo dukura kuri gakoma
ariko genda ibibaza ahubwo mwatsinzwe gute ko numva muzi kubura
ibibaza nawe ibibaza ko twabura na kugatsinda
reka rero tutabigira n'urwenya
oya reka nkubwire ndangize
reka tutabigira urwenya icyo nshaka kumbwira hari umuntu wagukozeho n'urwara
nibyo ngiye kuguha reka amatwi ndabiguha neza baje kuri 12 tubahakaniye gusohora ibintu baragiye baratubwira ngo turagiye ariko tuzagara hari umwe n'umupolisi wari uhari dore nguriya w'inzobe ndamubona nguriye ndi kumubona ubwo baragiye kuri 19 baragaruka icyambaje kitwa kimwe najwe nuko banjyanye nambaye gusa ndi umubyeyi nambaye gusa pe abaturage bose babibonye barambonaga byageze nko mu masaa sita mbamaze kurya ndi ku kazuba ngiye kumva numva umwana arambwiye ngo ngo ese uraryamye ngo byakomeye neguye umutwe ngiye kureba nsanga byakomeye ko ntangira kwihanagura gutya ntangiye kwihanagura nkanuye neza mbona polisi yagose urugo yarangije ngiye kumva numva ngo munjarogo arihe ntimunjarogo ati munjarogo nta ruzinduko rukomeye afite yagiyeho uretse ko uyu mwanya ntaza hari ahagiye atahambiye noneho ngiye kubona mbona umupolisi w'inzobe muremure nta nubwo ari muri aba rwose nubwo ndi umukecuru nditegereza nkareba mbona arasimbye n'imbunda asimbiye mu rugo iwanjye nari ndyamye kwa mugenzi wanjye mbona asimbiye mu rugo mbona yihinnye mu gikoni yampaye ntiyakomeye nagiye kubona mbona akana ndakabaza ngo sakuru ariho mu cy'ukuri jya mvugisha ukuri ntabwo nacaho ikintu nabonye sakuru ariho atasigaye ahambiriye ubwatsi yewe natambutse kabiri ntambukijwe n'iki kumubwira ngo agende ahunge rwose sintinya kubabiri ubwo naratambutse nyiragutya wa mupolisi ngo no ngo mushenzi urajya he nyina umwana ngiye guhamagara ndatambuka ngeze nko kuri bariya numva mu mpinga indi uruzira hererekana simbabeshya nanjye nayishyize ku munwa pe nanjye mpita ntaka ntabanyamahambara muradutabare haza umupolisi araza ngo n'imbunda ngo wowe uno munsi wa wundi wari muri ya matariki ya mbere ni umupolisi w'igikara ngo ndakukubita ngo ndakukubita ngo kugeze iherezo ntijya urankubita ntijya urankubita ngo mfite umwami wanjye ntumve ngo karuka ngo urataka ngo utabarwe nandi ngo abanyamuhambara ngo nigiki kuri ngo tabaza barundi ngo niba muturanye naraje kumwe namba nsocera rwa bakecuru ngo ramburu ngo boshi boshi naraburambuye koko mbanjira ha mapindi yangira ho ntese murame muranjyana namba igusago ugenda uzana imyenda ngura ha mapindi nyaga ngo genda uyizane nguri ho mapindi kese nabona uko nyiza wa mupolisi wasinje ngo no ko cyana mu modoka shire wa no polisi babiri tagenda ageze ku modoka ngurira ngurira ntige ese burabana uwa mboshe gutya nse kimbaraga zurira modoka kinyuriza wo yafashe hano afata hano mu ntege ajugunya mu modoka cye na batuje ndavuga nti mwami wanje mana iri mwizi ibi bintu birebe kuko geze irande ubwo naricaye muri iyo modoka mbira na mugenzi wanjye nti dore namba y'ubusa ntagatenge namba yarambwiye ngo imyenda irahari ariko ntiyahagutse ngo agenda wumva ngiye gutyo ngiye nicaye ndi mu modoka nituri numva ari ibintu byandenze iby'umubabaro ntabiki sigaye mbwira imana gusa ndi kubona nashyirwaho amapingu ngana ntya ndumva birenze uretse imana ubwo ngubwo naricaye ndituriza umushoferi araza ngo ngo rucibika ngo ariho akongera ngo arabonetse ngo imana ishimwe kuva abonetse ubwo nagiye ko nambona umudamu bazanye nawe bamushyizeho amapingu washyizemo turicaranye nkumva ngo nagiye kubona rwose umuntu ahisha amaso y'abantu cyangwa akanabeshya ariko imana ndibeshya nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayaboheye inyuma amaguru nayo umwe afashe kumwe undi afashe ukundi bakurura hasi nk'umutumba kurya uba n'abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza yagiye kwa inyuma ye hari umupolisi ugenda ku ngaho hantu nababariye numva umubabaro urandenze numva ijuru kuguruka no kwigita birananiye ndavuga nti we mana ntakwihangana barateruye bashyira mu modoka maze gushyira mu modoka tugiyeyo na wa mudamu umusaza asanze imigera ari mu modoka asambagurika ndetse n'umupolisi wicaye ku ruhande arakoroka ikwita hasi kubera imigera ariho asanze ati ubwo bagize gutya y'amaguru barayegeranya bahita bakubitaho amapingu turagenda abana bashungamirije abantu bose bashungamirije tugira ngo batujyanye ireneri iwacu irazamuka igeze mu kabuga kuriya musozi hirya irakata ngo ntimugende ngo aho mwijyayo ngo ni iwabo turahuruye no ku munini turagenda tugeze mu ikoni hakurya ho umusaza ati nimumpe amazi mutima uriho uranjamukana njyewe nabwiye abapolisi nti nimuhagarike imodoka tumusabire amazi ndagenda ngeze inyaruye hariya haruguru duhura n'umwana avuye kuvoma nti nimuhagarike tumusabire amazi ntibayihagaritse ba bapolisi bose imana nisanga mbeshya izambeshya bose niko bakandagiye hano ziriya nkweto zabo uko akaryamye arambije bose bamuhagarije turagenda tuhageze twebwe baratwinjije mu nzu abagore badukuyeho amapingu bahunabeshya navuga ngo hari umugore bakubise ngo nimugende mugihariye umusaza baratebye bashyize mu buroko bakamara kugera mu buroko imigeri ngiyo tikutikutiku yana ati iyo munda asa
tukira umukecuru ko wari mu buroko bwawe nawe ari mu bwe iyo migeri wayiboneye
imigeri ni icyumba kirimo gutya umuntu yaba ariho agukubita ko uhazi kumunini urahazi ko ari kumunini badushyize muri rya sare irimo ibintu n'amamoto n'iki byo bafashe byose barundamo abagore twe niho badushyize
nyine se ko mutari kumwe wabwiwe n'iki
nabwo ariho ataka
nabwiwe n'iki ko ari we
ariko se ko urumva waba uriho uvuga nka kuyoberwa ko waba uriho uvuga nka kuyoberwa urumva agataka nyine yanataka
ukora n'umurava
abari hanze y'ikibazo nabo hari byinshi bibaza
mbanje gushimira ubuyobozi bwageze aha ngaha kuko abaturanyi b'abantu twibaza amaherezo y'ibi bintu uko bizarangira mbega bikatujya mbega bikatuyobera bikaba bigaragara yuko koko ndamage n'abagobokeshejwe 12 batsinzwe kandi mukaba mwamaze kuvuga ko urubanza rwabaye itegeko byanze bikunze bagomba kuva mu bya bene sehene ariko ubwo ngubwo nk'umuturanyi wabo nagize ikibazo ngira ngo ahari munsubize kandi birashoboka ko bashobora kuba baratsinzwe kubera ko no kutamya kuburana bari bafite n'ishingiro kuko twe tubyiruka na badata babyiruka twababonaga hangaha tukumva babaga hangaha tukumva ko niho mbega ku gisekuruza cyabo nahangaha ariko baratsinzwe nyine kabigaragara ko ubu ngubu bariho baba ahantu hatari ahawe
senewe niyabaheze ntabyumvise
mbyumva mu mateka jyewe kuko yari umuyobozi kaba nabaza nti se koko bano bantu ko batsinzwe barerekera hehe murabafasha iki se barahunga ese barajya hehe niba nta mikoro bafite murabashyira hehe
twaracyumvise biratoza cyane kuko kuva twabaho twebwe tuzi yuko ariyo gakondo yabo kuba rero ubundi sene baratsinze ni ibintu byadutunguye kuri ariko nta waruzi yuko ubwo butaka bwabo bwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bobo bibiri mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyiza kubera yuko bazi ko ari gakondo yabo
mu buryo bugoranye ijwi rya Amerika yabonye ibyangombwa by'ubu butaka bibitswe n'abatsinzwe aba barega bo ntabo twabonye bwana habitegeko yizeje aba baturage ko azakomeza kubafasha gukurikirana ikibazo ariko anabasaba kudakomeza kwigomeka
ubwo rero bazaze nanjye nabo ngendi ku ruhande rega rwaba ngaba kuko nibo bafite ikibazo baboze bafite ikibazo aba nibo bafite ikibazo noneho bazaze twese nge nabo twicishe bugufi imbere y'uwo muntu tumubwire ngo kabyara we waduhaye akabanza tugaturana hari noneho twumve icyadusubiza ariko ntabwo uzagenda umushyiraho itegeko cyangwa umushyiraho agasuzuguro n'ikiburi nka kiriya ntabwo bizashoboka sibyo dore bicishe bugufi ahubwo noneho nzahamagara abo bantu naba mbahamagare twongere tubisubire mu miryango nge noneho mbabwire ko baturanye ko babanye na kera hose n'akaga kataraza sibyo emwe tunarebe niba ibya mbere byashobokaga by'isaranganya bitakunda ariko ibyo ntacyo nabizeza hano ni ugusaba nta winyuma umwima hari igihe nzabafashe
ni nabyo yashimangiriye itangazamakuru
abaturage ikibazo bafite ni ikibazo cyo gusobanukirwa n'amategeko niko mbibonye kuko baraburanye baratsindwa barajurira baratsindwa bigera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe ubanza ruhagarariraho ntibajuriye ntabwo bitabaje izindi nzego nk'umuvunyi rugeraho rero ruza kuba itegeko rubaye itegeko rurarangizwa muri 2014 ariko kuva ubwo basa n'abanze kuva mu byo batsindiwe bigaragara mu by'ukuri nko kwigomeka buriya rero abaturage ashobora no kwigomeka atazi ko ari no kwigomeka cyangwa se atazi n'itegeko icyo rivuga icyo twagerageje gukora rero ni ukubasobanurira icyo amategeko ateganya kugira ngo bayumve bumve ko umuntu nawe watsinze akeneye ubutabera ikindi rero ni amakuru yari yavuzwe ariko yo akavugwa mu by'ukuri adafite ishingiro n'ubundi twari tuzi ko adafite ishingiro kuko twari twabikurikiranye bavuga ngo polisi yarabahohoteye ariko mu by'ukuri polisi yacu ntabwo yahohotera abaturage b'intege nke nk'aba ngaba ntabwo byaba ari byo ni polisi yacu ni polisi y'umwuga ntabwo ishobora gukora iryo kosa ariko kubera akababaro bafite bumva ahari avuze ati ndabekera uyu ndagira gute aricyo cyatuma yenda baguma ahantu ariko ntabwo ari byo ngira ngo barabyumvise tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira n'abari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo
aha niho dusoreje dusangira ijambo kuri iki kibazo tubizeza ko tuzakomeza gukurikirana tukamenya andi makuru akerekeyeho ndabashimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na ahaka bagira ubusa naho utaha
turamushimiye Eric bagira ubusa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose nongiye kubashimira kandi mbasaba kujya mutugezaho ibibazo bibera aho mutuye aho mukorera naho mwiga hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.